You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
To hear, chances are you will on the African Music Mix.
Shut up. What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Yeah.
The African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
Wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji toni chonacho kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji nabaki nikijiuliza majibu bado nigiza labda mzuke mjiza kubadili hizo fikra za ndoto na hofu au wazila ndo vipofu kamili kuwabatili hizo ni njama potofu kita maji wa baridi akiwa ndani jokofu nami napima pembe panapo mstari mnyoofu sitaki kula mifupa nataka kula minofu au niweke tenzi jepesi uelevu uwe mwepesi nipate kiokosi na nasulizi hifasiri nondokane na giza nikaziwe mwanga wa kandiri umize kichwa MC sijionekane batiri shika mic kwa diri au tue hongo kwa siri hip hop china kisi tonekana simsafiri nasto iskatama kweje rap track na diri konjesha kipaji kabiri na ndipo watapo kiri kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji fanya kwenda mlama kama jahazi lisha zama fungua jicho la tatu rekebisha mboni sasa tazama kipi kionacho au umesahau siri za zama usipo ziba ufa utakuja jenga ukuta na mahute kimbili mali popote takukuta isaidia tapokushika kika hapo tofurukuta unifando list wa hip hop ndani ya bongo fresh ta kidogo basi ndiko tupia na madongo au whenever mecha hisha na ufahamu katika bongo marafiki wanafiki bado naleta kimti manyongo wachezi tunza mzao eti paka pe hongo watu nakwenda jamani kumbukeni tulipotoka kweli alikuwepo na sasa yupo bado anafoka tazidi kuropoka na kemia wop hata choka japo mambo yake kwa sasa yapo kimshazali wengi walikata tamaa kwa kuona fani hii hatari alipiga moja conduct test zali kime tari wenye vipaji washika nafasi wazugaji wakae mbali yeah katitamaa kwenye rap kaweka nadhiri kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri tolicho nacho kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji bongo kwa sasa nani anastahili kuvishwa taji aitwa from mabongo kwa kuonyesha chake kipaji mbunifu wa tenzi watu sio sichotaraji kuonyesha upeo wa kili hadhira simone mzugaji wapo wengi wenye uwezo lakini wanakosa mitaji ndicho chanzo kikubwa kinachoficha vyao vipaji walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji wachacho batishaji moja moja wana vipaji kwa hali kama hii platinum bongo tustaraji na kuna testa ili vyovyote kuvishwa taji msikumbazwe na shangwe na kelele za watazamaji ubunifu wa tenzi na style ndizo zinazojaji siweke mbele kipato mkazani grab kuna raji ni wito wala his fanya pito darasa la ushauri shauri ya dira pasipo malipo wewe ni msanii jicho la tatu katika jamii fundisha kinadharia kimatendo kama nabii na rap takubaliwa tukienda kwa style hii ila tusikate tamaa kwenye rap trick na dhiri kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri jokumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilinionyesha kipaji kwa faja wazugaji wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno adibaji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Take a 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 take Tangana tanga timo kera sojiti ya keka kekereke. Ayi bling 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 bling. Too many jealous jealous. Believe me, I swear. Since I'm famous famous, I travel everywhere. Too many jealous jealous. Believe me, I swear. Since I'm famous famous, I travel everywhere. They wanna pull me down, they let me hit the drum. But I know every second is a chance to turn your life around. Nani mowara, mowara, mowara. Nani mowara, mo tembi mo baby. Lasso miwara, miwara, miwara. Lasso miwara, mo siabe na biki. Azula siabe na biki, senge, senge, senge. Isenge, senge, 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 senge.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Hey, yo, yo, you be getting me telling
the best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Nairobi. Shida umetulinda umetufariji kama mama umetulea sisi watoto tumezaliwa Nairobi
to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on The Voice of America.
It's that time of the year again, man.
Man, I speak for the street kids using newspapers instead of bed sheets, and for the girl who wanna terminate a child cause she feels that the cost of living has gone wild. People with the minimum wage and low salary are working real hard just to feed a whole family. To tell the truth, I find it hard to celebrate. I look at the streets and most
we're
people are starving,
gifts,
man.
We're riding cars, we're going big, the whole nine yards. A big Christmas lunch, we have lots to eat, but do we remember that out on the street? It's not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless, cause your whole life seems hopeless when you're sleeping in the rain. Would you have a Merry Christmas if your life was like this? Does it bother your conscience that we allow this pain? It's not a Merry Christmas. No, it's not a Merry Christmas for everyone.
Crisis, you know I'm more than just a rap artist. I got a voice and I speak for the people. Kids in the streets who ain't got nothing to eat. This is Christmas, they don't have a place to sleep. And it looks like the government is waiting for another. We are the world, nah man, it's never gonna happen. I'ma keep rapping and speak the truth. Make the older guys listen while I lead the youth. Where I'm from, well, it's not the dogs that bite, it's the economy. You gotta get this right. Listen, I know you're getting fed up, things are getting better. But you
we're
gotta keep your head
gifts,
up.
We're riding cars, we're going big, the whole nine yards. A big Christmas lunch, we have lots to eat. But do we remember that out on the street? It's not a Merry Christmas when you're hungry and you're homeless, cause your whole life seems hopeless when you're sleeping in the rain. Would you have a Merry Christmas if your life was like this? Does it bother your conscience that we allow this pain? It's not a Merry Christmas. No, it's not a Merry Christmas for
to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on The Voice of America.
Akondi, Kaitika, vous allez me sentir. Normal, we papa Ernest.